kawaida shalalala kwala kwala mpaka Kampala. Chikuze TK2 Paul Mizo producer Tanda Shizo au sio? Kama kawaida mwanaume shiwe mbio. Chikuze
Backstreet Entertainment.
Tell.